Blessing will follow you. Blessing will follow them. And blessing will follow
you. You already know. Eddie Cassie. 254. The answer, menijaza, nimejaza kama bouncer, mtaani nina flows, nacheza kama dancer, me shine all round, na shine kama angaza, usisemi huwezi, heshimu mwenye enzi, yendo pea na kazi, kitaka hadi nazi, usisikize paparazi, mambe God waziwazi, yeye hafichangi, yo blessed waziwazi, no wonder na washow ati, yeye ndo master, wadi yake nime master, menipa hadi pasta, shito na kazi yake, nimekanyagia kama dasta. Okay, yendo pioneer, tena engineer, aletangifuna dish, uleta nasimia, problems zimekuwa mingi kama kawaida, lakini tukifast, tutazichangamkia. Follow Huda, mina follow Sagodi, siendo sosia mula, bila kubisha hodi, nime mfollow kwa muda, zeo na kiwa boring, that's what I met him semenini kwa Sagodi, niko locked in, nikienda kanisani, si lazima ni wa show, nilianza tu zamani, enzi za DJ Mo, najua ako get the money, akinyombea blessing mob, nazidi nitamsifu ndani ya tupa flow, no wonder na wa show ati, January to December, kila siku ya kalenda, kwake mimi ni member, kinituma nitaenda, jote amesema, mimi nitatenda, yendo pioneer, tena engineer, aletangifuna dishe, uleta nasinia, problems zimekuwa mingi kama kawaida, lakini tukifast, tutazichangamkia. Everybody shout holy, holy, everybody shout holy.